Dumela, le kae? Re teng. I'm blessed. Ke bona moha wa modimo mo souls le ka jeko. And ke tsapa ho lona moha wa modimo la aparetse. Mare before nka bua tse dintsintsi. Ke batla go botsa gore ana wa we gore di MCs before ba bua le rona ba re mic check 1 2 1 2. Mic check 1 2 1 2. The reason is ga batla gore e re a bua e be sa utlwagale ko systeming or ko soundong. Go a kgonagala gore o le MC o bo o re o bua ka mike maare bo sa utlwagale, lebaka ka gore ga wa check-a. So this morning I want to ask you gore ana, or I want to ask you gore how often do you check your mic before you pray? I want to ask you, God, how often do you say, mic check, 1 2 1 2, modimo matlo tle ka go mema mosolo tla ka jeko. Motlhomongwe wa mmitsa mari ga gudlwe ka labaka la gore ga wa re mic check 1 2 1 2. Obo makala ere ga pula tsa matlhogono ya direnela ebe marotho di a renela. A ke tswang go tlo go ra kere. Motlhomongwe wa bua mari ga utlwa gale. Mar gore utlwagale, you need to put on a cable ya sound. Maybe sound wa gago, cable ya sound e tswile. Maybe your mute and unmute button is on mute. Maybe your volume settings emo low. So ga o rapela modimo ga gutlwe. A ke tswang go tlo go rakere. Maybe you need to cut, or maybe you need to accelerate tapelo gago. Maybe you need to cut few things gore ere ga modimo ga hore mic check modimo ba go utlwa immediately. Gore se ka magala motho mongwe gore ka re ga khu magala ngole modimo wa motho. Kopa checka mic ga go pele. Please checka mic ga gore ana wa utlwa gala na. O sa no rapela fela. Maybe ga o rapele ka mike o rapelang ka one. Maybe tlhoka go checka mike gore mike o dirisang kwa Omega or kwa Pioneer or ke mike wa eng. A itse wang go tla go rakere tlhoka go tshentsha tsela o rapelang ka yone. O tlhoka go oketsa volume gore o kgone go utlwagala. Amen.